the name of Jesus. Kunamandla egameni lika Jesu. Oh yes. Ukhoni kama yelise lona leli kama lena lena manja leli kama liyasindisa oh ikama liga Jesu
exalted above every name. At the mention of this name, demons tremble. Call the name. There's power in the name. There's healing in the name. Cry out. Send from above to save a wretch. Come on. the power in the name. Salvation in the name. Deliverance. Right. Come from above to save a wretch. Declare it.
There is power.
You know, the Bible says in the book of Philippians chapter number 2, let he therefore God had exalted him. He exalted him and gave him the name which is above every other name. Okushukuthi alikho elinye igama elinikiwe emhlabeni ukuthi abantu bangasinda ngalo. Ithi iBhayibheli, this name, at this name,
come on now,
at this name, kuleli gama onke amadolo ayakhothama, every should bow. Basically, things in heaven, of things on earth, of things under the earth. Kushukuthi ingelos kuleli gama ziyabhawa, ziyakhothama. Into engiyithanda ngeyingelosi, mayikhothama ithule emlonyeni. Lithi iBhayibheli mayikhothama esihlolweni sobukhosi zithi hosana. Kusho ukuthi leli gama lethi indumiso ezulwini. Amazulu ayadumisa bese lithi konke okusemhlabeni kuyaguqa.
Come on, preacher.
Konke okusemhlabeni kuyaguqa. Abantu bonke bayaguqa, izifo zonke ziyaguqa, konke okukhona okudaliwe. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga ulwandle lwathula, wathula isivunguvungu, ngoba leli gama linamandla. Namhlanje siyanqoba ngaleli gama, the name Jesus. Athi umbhali in the book of Proverbs chapter 18:10, athi the name of the Lord is a strong tower. Athi the righteous, are there some righteous people here? Bakhona yini abalungisiwe, abangilungiswe egazini likaJesu? Uthi umbhali abalungile babalekela kulo. Oh yes. Noma kungenzekani ezweni, kodwa thina sinendawo, sinenqaba yethu. Ingakho sithi Yesu lwini emhlabeni ngaphansi kwalo mhlaba liya bachazwa igama lika Jesu. Come on, fellowship, help me sing ezulwini ukuthi abantu bangasindiswa ngalo. Leli gama liyasindisa, lishintsha impilo yomuntu. Oh, thank you Jesus. Oh yes, thank you Heavenly Father, we thank you. Oh yes Jesus, we thank you.
Come on, lift your hands and worship Him.
Siyahuba kalo leli gama onke amadolo ayalikhothamela, leli gama ezulwini emhlabeni nangaphansi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Liyaba chazwa leli gama lika Jesu. Izizwe zonke ziyalibabaza, abachazwa igama. Thank you Jesus.